ngati ya kujishanyo chama kumnyabili na gatatu. Nyuma hii vitangaza, Yezebeli umugore wa Ahabu, atumaho Eliya amubwira ati, ugomba kumenya yuko nanjye mfite ubushobozi. Nuko Eliya agira ubwoba cyane, aratoroka ajya mu butayu kwihisha. Nuko ageze mu butayu, hasanga igiti cy'inganzamarumbo, ajya munsi yacyararuhu. Yari amaze gucika intege, abwira Uwiteka ati, nyagasani, ibyo nabonye birahagije. Ati, twara ubugingo bwanjye, ntacyo ndusha abakurambere banjye. Nuko mwanya Eliya arasinzira. Nuko mwanya malaika w'Imana araza, aramukomanga, ati byo kurye, asanga hari ibibuto ndetse n'amazi yo kunywa. Nuko nyuma amaze gufungura, Uwiteka aramubwira ati genda ushake Elisha umwigishe imigenzereze yanjye. Nuko Eliya abikora nk'uko Uwiteka amutegetse, yigisha Elisha imigenzereze y'Uwiteka. Nuko hashize igihe, Eliya na Elisha bari bamaze kumenya yuko igihe kigeze Eliya agatwarwa. Nuko umunsi umwe bari kumwe, bagiye kubona babona aturutse umuriro hejuru n'amafarashi, nuko uwo mwanya Eliya aratwarwa. Nuko Elisa arataka ati data, ati data, ariko kandi byari byarangiye Eliya yatwarwa. Nyinshi yo dukorera Uwiteka, hari ubwo tubona yuko buri muntu wese atwanze tugacika intege. Mwene data se, ibi byari byakubaho? Kandi niyo turushye birushaho kuba bibi. Eliya yari ageze igihe yifuzaga urupfu, ariko kandi Uwiteka yohereza marayika amuzanira ifunguro. Natwe rero iyo ducitse intege, birashaka kugira ngo twicare turuhuke, dufungure kugira ngo twongere tubone imbaraga zo gukora. Atari ibiryo by'umubiri gusa, ariko n'ibiryo by'umwuka. Dukwiye kumara umwanya twiga dusoma ijambo ry'Uwiteka, kuko ariho tugomba gukura imbaraga.